Orofi, Ucemeron, Ujiri, Uihuzo, Uisoho, Uibolo, Ubiyame, Ujo, Ujapjoli, Ugod, Ubashi.